kusaba mafaranga imana tuye muri wowe ndaisoko ndagichiro ikirenga kiri hano imana ndai